Apilate kukonda ndalama mwaimba na milando.
It's Mr. Drought on the meat.
Imwe a J.O.B. Dekanyani. Imwe a J.O.B. Dekanyani. Wazami asha size 9. Ya baka mwa. Bamene ya poni gila undi. Zimuza uka.
Ati Pilate wasunga chapentevu, hey. Koma nae wasunga chapetreti, oh.
Uvutika ulipete na medi, utiseva Pilate kupanga cha ya bread, ah.
Siya po wankala chest jack, hey. No motoka uyende la mutaki, nzeru zodia mula monga ni chishaki, hey. Monga ni chishaki, ukamba palifu waka koma uifuna. Ni kupempa usafe na chilaka, hey. Usafe na chilaka,
Imwe a J.O.B. Dekanyani. Imwe a J.O.B. Dekanyani. Wazami asha size 9. Ya baka mwa. Bamene ya poni gila undi. Zimuza uka.
Olo ukambe upontie mune, mukanjo si wako kagule iwe. Ukamba pali ndievu,
ushenza wa uso, yeah.
Kamutumi nikufunse kwa mafunso, okay. Hey, nikufunse kwa mafunso. Wambona mizila na fuaka ye wabema, yeah, abema ndiwe wambona mizila vena, yeah. Wajeo bi imwe mwandi tekanyani, wazamila sayapa kama size 9. Hey last time uzo mwela po vimova, hey. Kaso, tanji, light, hey, mixed, lap na majima so, wey.
Imwe a J.O.B. Dekanyani. Imwe a J.O.B. Dekanyani. Wazami asha size 9. Ya baka mwa. Bamene ya poni gila undi. Zimuza uka.
I don't know mwana bamene agani. Tatunizi waneo. Nanga panji kukamba pari delesi ya mundu. Kama ui wala kuti, amene iyo delesi amene ukama ufura wakuri na madamu pari stupid bypass. Nikatukwa neneo, oh, sorry, forgive me please, papata. Nakachamele na shira kuwa mashikuru ni chichani yo mwana kati. Sorry, forgive me. Ya chedwa nayo nyimbo, isi yamba, nikatukwa nenea, kora siwe.
Imwe a J.O.B. Dekanyani. Imwe a J.O.B. Dekanyani. Wazami asha size 9. Ya baka mwa. Bamene ya poni gila undi. Zimuza uka.
Ati bola family. Yefinshi fi wagamba. Kabola fi wagamba. Kampomboa. Nani wewe bola niyewo survivor. Waishwa.
It's Mr. Drought on the mix.
Draw 3
exclusive from
Afrofy. YS Makopia Gachi.
It's Elston Music.
Shout out to the big man Maki 2 Maritipanga Wagamba Zuri. One.